www.tunesmw.com.
Antuni pari machimo ambili Omwe ife tika mawachita Ziti mawele ngera kutindi chimo Pakuti timatinza tingono Koma palibe chimo lali ngono Kapena chimulari kulu Tizomweza ono ngambeza wanga Tizomweza ono ngambeza wanga
Download music at teamtunesmw.com.